Nipe kama number 2, usiniache kwa ma 3, iwe kama 2 before. Na kwa mvua na ishalo, kwa mapenzi nishakonda. I say, woman, mbona woni wanitesa? I say, woman, mbona woni wanitena? Mifugo yangu umeacha nje, wamekula hadi mazezeta. Woman, woman, wamekuchoka wazazi, wamekuchoka jirani, nimekuchoka na mimi. Mara ni kushoto kulia, unapenda Monday na Sunday. Aliyekuroga ni nani? Ama ulipatwa na jini? Sema nini we unataka, ama nizara umejaza? I say, woman, mbona woni wanitesa? I say, woman, mbona woni wanitenda? Mifugo yangu umeacha nje, wamekula hadi mazezeta. Woman, woman, wamekuchoka wazazi, wamekuchoka jirani, nimekuchoka na mimi. Ulikuja one day, ukaniomba mimi kupe mome. Nikadhani umekuja kustay, kumbe ulikuwa unarote. Nikaeka hadi shere, watu wakakuja sheri. Nasi tukapati shere, nyimbo nikaimba sheri. Nikasema welcome back home, welcome back home. Woman, woman, wamekuchoka wazazi, wamekuchoka jirani, nimekuchoka na mimi. Mara ni kushoto kulia, unapenda Monday na Sunday. Aliyekuroga ni nani? Ama ulipatwa na jini? Sema nini we unataka, ama ni dharau umejaza?